Get free music on mdundo.com.
Moyo unani kondesha sababu ya Mustafa. Mimi silali na kesha. Moyo unani kondesha sababu ya Mustafa. Mimi silali na kesha.
Wa watu kuzibaini wanazina kifaa.